Big Shizzo again. Next to this one again. Nsange na na na. We kula nawe, ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe, nze nawe. We kula nawe, ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe. Chemuli cha roza wansensera. Kuva wena kula venyuma sicha dira. Baby girl yebe wampangula. Meme no muti mago wabigatika. Sichala na kulia mpuri renjala techa numa. Sicha tula waka, mirimu sicha kola. Yoko airikishizo yebe wampangula. Njaga lanzanye nawe. Kuisone kweke nawe. Ebyo mtisenge tuwikole nawe.
Forever!
Me and you nawe. Wekula nawe. Ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe, nze nawe. Wekula nawe, ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe, nze nawe. She ever mark me so tight. She don't want nobody come to me when she dead. I like that kind of loving, squeezing, romancing. You make me comfortable. Miss pretty pretty girl, you're my portable. Sexy little thing, what you do turn me on. Let me take you back to me yard and you give me dreams, girl. You my portable. Wekula nawe, ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe, nze nawe. Wekula nawe, ndiye no jango nsange. Vamu chejo nawe, nze nawe. Bakusunga bo wana muziga. Baba kulobe sabana bebe sesa. Tobe siga bagala kutwa ula kane muka na piri. Nize na laira. Mwabuta kuta na kukuta tena kuta. Singa tsa senge singo singa tafuna. Mwala iai singa tafuna.
Kukula nawe. Ino jamon sange. Mamu chetuna.